Feel the impact of music. Yeah,
je m'appelle, Ya kenti power ya lumbasha. Yo se bi ici ya kata dan Zambia.
Fresh out from GM Music.
Download it from ilovesaidmusic.com.
Money emot. Money emot. Money emot on the road. Can't do the never to lot. Money emot. Money emot. Money emot on the bomba pagan chinja never to lot. Nenwa. Like anything, nenwa. Nenwa.
Kukacha ni pete Vilimba vilila kuyamba pa Friday Saturday kufika na Sunday. Yeah, somone ni manga chinyumba kukombone. Drama zikamba kulomone. Yeah, punda po man if you know. Ngati uziva ulipo na plane. Punda po man if you know. Ngati uziva ulipo na kangwe.
Purchase your track today.
Ndenwa. Yeah, lekeni ndenwa. Ndesipa. Yeah, kai shandi. Shandi. Shandi
Money emoto.
Money emoto.
Money emoto. Money emoto. Devon Baba Kantinja Nebo Chiloto. Money emoto. Money emoto. Money emoto. Devon Baba Kantinja Nebo Chiloto. Denwa. Like anything, Denwa. Denwa.
Sana sana mozikere kukulishe filimba kwa jina ufuti fukushi na angula kalaso wala penyabani
by Muske
Yosh mutundwa petapa ya kateta Zambia don't get to power ya nubasa kalama yama
download it from ilovesaidmusic.com